It's Bravo Records, baby.
Vale, como en la mano. Listen, I'm gonna talk to you like no teacher can be.
We're taking this to another label.
The king of new original talent. Mr. Music.
Nida tikela ukumba aingira muri basi nisiwingire kare. Mfane chimutu ntanjira kupala mine nisiwa mute mwakare. Wati wikile kuma wano driver na onish nalisha kare. Chida wafunyo mputazi poti ofisa na punda kare. Ati panchi kusogolo ite shuko nishina usunga po. Sister why mwako kola po.
Sorry daddy na iba lepeski nyumba.
Nakuba bufi apapala lesa tapafuka chushi. Kale mwona kwa jine wonji kwa bufi. Neka langa keshi bashiri chushi. Teka nyama mina lari pira. Gonzo kole ya ndeku fisha nejo. Ula vile pesi ndeku wesa. Jivande geribi ndeku velesa. Kamwe ntuna edo kandolesa. Kebele fifi ntufira chitika.
Andwe mami mpela kuna chinamba chole. Ushe wali wapo WhatsApp.
Ati wamo na tuli
ashirika ya.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Tababidi mafisi mikuwa kale.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Ugupoke chisenda kunko kovaranaka.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Musalu walipe samba mailu walipa mulu.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Gawate kanya novyo kanina pamulu.
Chaku tuchiteka nishi chefye. Nefintu pakulo wesha.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Ifyama lafu awete sana. Limbinga wa ikala na vena sana. Ele winge sive fiyama mwisama. Shua, neringiri ne shiva sote. Nyose winga kwa tafyonse yo. Kula bako rimori mo winga. Kabila kwechi tukumu vio. Desha, gamu sanga pamo ale fipanga kwa titakumula iyo. Umutu wabe misangwe shaka sanga mafya ya so. Muka kumona pa maketi nishale. Fire feka onyo nino kutapu ati yose fe maketi. Chikwata feka mofeka onyoni. Ado kele ka onyoni. Nishina ushita na ulipia kale. Elwa kese kumona tini. Weno kusaku posa chapari onyoni. Ejo nishi linkungurume. Akupela chansi novyo parushe. Wewe fiati ture yangu ipikile. Kuchaka na shani. Eo kusoseshe.
Nishita fwaya kunonga.
Eo
chako tutenga nyefye.
Vichiloko tulea. Fiapa charo big man. Akadha waya. Elia wanowe wakwe.
Chaku tuchiteka nishi chefye. Ifintu pakutamba. Chaku tuchiteka nishi chefye.
Wiyala shakuba no baby komu mepagano.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Chaku tuchiteka nyasai ni musana.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Susha mama susha chipaka paka.
Chaku tuchiteka nishi chefye.
Finti bakulo wisha.
Chaku chichiteka nishi chefye.
Yeah. Kwa tibufi zonai.
Wamona.
Efyalenji wafyashu wa drum kalambo wa antimaster chidwa.
Shimika yu tupe.
Valenja lionza tichicharo.
Chaku chichiteka nishi chefye.
Nabati chefe mosa watu panga pono chale. Valetu wa mwiri ni stylo. Nungu pike sparks. Atire.
Chaku chichiteka nishi chefye.
Bravo Records 2000 forever zona. Yeah. DJ Blacks.
Chaco to take
another one.
Mr.
Music Band.
Chaco to take another
one. Navasha, Navasha.